Kaviva nange bino bya sanyu enkalama tubadde nzita naye kuluno nasenze kuluzi meme yange nywerera ku mukama kubanga kyembadde ninda olwaleero kituukiridde mu kaseera katono bagamba baawukaga nfunye omuntu bannange bwe bamambya kuluno esaze kamvuma kasikirize wikawa masanyalaze lero nasenze kubibiro wegasibuka kati wegwere sebo wange ni uwo zena zena zuno mweberante manya ufunye maleto yorulio mbade nambalesi kati mfunye nabansonga maso abasigade mabega aizuru mumpanule namba
abaye ntebe sanyu wanage